Kenya, tucheze ngoma kawendi mambo yote, tucheze ngoma kawendi mambo yote.
Squad ya wama kendo